Yeah. Hey, if you hear me out there, put your hands in the air. Come on, Yeah, this is for my people. Took up a moja out here. Yeah. I ain't got no beef with no one in this. True. Yeah. Toka mitaa ya kati, baka sinza star, koma koma cheese na maduwa mtaa. Yeah. For real wanna feel na siyo tu bla bla. Sulizi itakuwaje kama nikiwa star. Underground king na mitaa yote na T. Wana nipa respect na bado si VIP. Ona, wenye vijiba wana chafua CV. Lakini, watu wangu hawambiwi hawaski. Wow. Mansulindo jina, nami nasimama wima. Sibu teki na sifa na zidi kupanga vina. Wanajua, mini capital pia, mimi ni laters. Inapopigwa kina kiref, foto na nesa. Kushoto kulia. Yeah. Pande zote minia, hondo wengine wamesizo na baki kusikilizia. Ni furadi yoje kuwa pamoja na wana. Lepo siyo kiivyo lakini mambo inafana. I'm hot. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha. 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 Tuko pamoja kama samaki na maji. Yeah. Kitabu changu cha rhymes ndiyo kwanza dibaji. Sima kujenga jina na simama kwa jiri ya uma. True. Na wapa nachotaka hasidi moja na muma. Soto right. Wa Tanzania, hivi wewe huone. Tunapita hii dunia, mlale pema peponi. Yumalia tutangulia, sibada tupo ndotoni. Tunaota tutajiri, tukiamka tupo msotoni. Pamoja tunaweza basi tufunja matabaka. Tuelimisha jamii tusiwe tu gangster rappers. Yeah. Sisi nikio, nini tunafanya hapa. Wadogo zetu na iga, taswira tunazo wapa. Basi kuwa makini, sangalie tuchapa. Mistari yetu inathari kubwa kwenye hisana. Elimisha kama mona story tatu tofauti. Na imani tuko pamoja kupitia zisarufi. Elewa. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha. 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 Afrika mashariki na pande za jirani. Wote mashabiki wanao feel hifani. Tuko pamoja kino ilala temeke. Yeah. Na weji unge nasi kama una his upweke. Na juwe na kupamba midundo ya hii track. Basti gisa kicho takama wingi kati. Biachie ndani ya bonge la party. Ilo sitoke jasho uka haribu marashi. Yeah. Shika kinyaji chako kisha tugonge cheers. Kwa maisha marefa nyeraha kupindukia. Tumalize tofauti zile za youth na jana. Leo tuishi vyema kesho hakuna mwamana. Mola wapo na fuu waliopo vitandani. Pia tuwa kumbuke waliopo magerezani. Right. Namani ipo siku mtarudi tena rayani. Na tutakuwa pamoja tena kama zamani. Uhuru. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha. Ingoma kwa machizo mtaa. Tuko pamoja maduna makacha.
Yeah. All my people. I know you get that. Yeah. We a family now, for real. Nine double, big things. Yeah, where you at, homies? Come on, chapa kazi for life. One, yeah, love, peace and happiness.
Love, peace and happiness.
Hey yo, Lucci, come on, man. Time's up.
Just bounce, keep on bouncing. I'm out.